five now.
Hey, what a gwan, kwani vipi na nana to die. Natesa bongo baka Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzane mko wapi ni wazike high. Hypendez bigger card, so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man, I never compare. Hii ni time ya mazisha, don't play fair.
Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Kazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wavura na kunani. Sikae Sikale
Tusha kuzika, usha futika Saline malaika story ndo itabake flagi Tusha simika utawala uni
uya bang bang, bang bang
Semeli ya msha asambaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitego mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala
Juice wangu uko juu, kichwa ni niko fu Moyo ni niko true, sijuta fanya jefu I'm a chief rocker, microphone doctor Takuja mtakwenda ila bado niko hapa
Zika
Wale wanotaka kutuficha, tunawa
Zika
Waza wanajipia
Masia
Sisi do my master wenye future Mtajua mjue ila mtaiso mapicha
Zika Zika Zika